wakati rolling nikiwa na mani na wapush don't bother come close and kiwa sino na wafuta to close mefanya na kula nisipofa squeeze sit na kula mpaka majungu ukianza nani pembeleza nibebisha ni kama Celine Dion ukitoka ndoto nani mpaka kesho jioni nasema thank you nasema thank you na nani usiku na gala gala kwa kitanda majonzi anatanda mizo where you are ukwa pimbrimbwende na mother round na waza nge kwa vipi mgeumba sayari hii hakika ngefanya jumex nicho faa
kama ni ndege sikupigi manati
kama niliunga bando la mapenzi limekata no net hashidua kuna love no kitenza kuna tena kwinchi kwinchi unani stitch mpaka wewe love mapenzi herring umenijekta sante mungu bado niko soba umenitelekeza pandikiza roho ya kuhiti love umenichonganisha pambanisha sweet mpaka kule grab umenitelekeza pandikiza roho ya kuhiti love umenichonganisha pambanisha sweet mpaka kule grab sasa nayonja tap everyday we unarudi night Tugani wewe shui shere Huje wae ni post, huje wae ni tag Huje wae ni make a profile Nano kiss ya the rally no hug Sema nilipokosa, ngemwaga tatakasa Nilipokosa, ngetakasa Kama ni pesa, bado nasaka mpaka siku ya kaniso Na niteso, sinifanyi ya garisa Hakika, moyo wangu umeniponza mi Mjani niliyovuta umenichoma mi Umenipamba nicha chonga nicha si Mpaka kure grab Umenipamba nicha chonga nicha si Mpaka kure grab Sasa na yonja thaw Sasa na yonja thaw Sasa na yonja thaw
Kama ni ndere, chikupigi mandati Chikupigi mandati Kama ni ndere